Jana. Trio mio.
Mugs and beats.
Light work. Kazi nye pesi, ngwelo na kilaita. Nasikia na die smoke, na kiwasha na babaika. Flow ni tight kakumboka ndani ya baika. Poa na ni prisa, bumboke na kubalika. Na wika galubari, kankizamisha tip. Makama sutra juu ya funny, chana iskizia kwa ribs. Kona big dick energy, thick skin melanin. Fresh young nigga, neza dipstick mezzanine. Be still, pressure nini flip shit na kweka chini. Buda weni bitch, unafa lipstick za Maybelline. Riba mtani mkona shida na mimi eh. Niko kwa line kama dick la baridi. Ruka DM tu vibe tunabisha na nini. Ndo niguze kiuza flow kiuza jina na mwili. Ini
Light work.
Kazi nye pesi ngwelo na kilaita. Nasikia na die smoke na kiwasha na babaika.
Light work.
Kazi nye pesi ngwelo na kilaita. Nasikia na die smoke na kiwasha na babaika. I'm the chat ni nafuck windows my diaper. Mules on TV nko juu ya screen design ya wiper. Mechizisha malaika na diki the flow. Ananishon kishika side atakali ya mbo. I'm barely at home ko studio na bonge la ho. Female company unipenga motivation ya song. Na tema na blow mapema kana menya the shlong. Na chaska kwa you see wa play na ipenya ni wrong.
For real.
Niko nana kona shida na mimi eh. Niko kwa line kama dick la baridi. Ruka DM tu vibe tunabisha na nini. Ndo niguze guza flow guza jina na mwili. Ini
Light work.
Kazi nye pesi ngwelo na kilaita. Nasikia na die smoke na kiwasha na babaika.
Light work.
Kazi nye pesi ngwelo na kilaita. Nasikia na die smoke na kiwasha na babaika.